DJ 38 game.
Leo ni kutesa. Leo ni kutesa. Vimeja, achana na wababa. Wauhema sana, kuja kwa bazeng, nguvu za kukumanga.
Akimwaga pesa ndalegeza, akitoa kanji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza.
DJ 38. Kuna kitu naogopa ni kuandika jina goda na small letters. Kuna kitu nao, kitu nao, kitu nao, kuna kitu. Kuna kitu nao, gopa ni kuandika jina God na small letters.
Kani form, niko form na mashore. Kama ni weekend, ni ujibamba tunambogi.
DJ Javi, DJ Javi.
Spicy. Chiki shingo iko icy.
Tishas na raruka na kisensi.
Ati mapenzi bila pombe.
Smooch those nipples.
Kila mtu wako na pombe.
Medhewe misi lewa.
Akinu pino kileo.
Sini pime gafe misi jalewa. Ndogo kyo zikam si jalemewa. Sini pime gafe si jalewa. Ndogo kyo zikam si jalemewa. Aisoya si jalewa. Niko sawa si jalewa. Aisoya si jalewa.
Straight out of East Africa, DJ 38K, maze usibanduke kwenye mizake. Ni mnoma.
DJ Javi.
DJ Javi.
DJ Javi.
Sevens. Kuna kaboy kana nitanga babe. Kana tamani kunipeleka ga date. Ata jana kali nipigia late. Hakajui yeye sio yangu taste. Amefukuzia na nitaga thought. Anasema ananiona kama loto. Itinkaribia taniongeza joto. Huruma na mwonea juu itabaki ndoto. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa kanji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege, ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa kanji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza.
Nikitoa pesa tutalegeza. Nadia mokami woku meniweza. Ebu bendova na ukamatemeza. Nadia unahaga, ey meweza. Leo ni kutesa, vimeja. Weni black beauty, wao napenda. Natuwa sa zingine misi naga pesa. Nakwambia nitakopa pia nitawateka. Achana na wababa, wauhema sana. Kuja kwa bazeng, nguvu za kukumanga. Nakwambia utascream usikike hadi na manga. Juwa sina pesa lakini tuneza banja.
Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege, ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza.
Betika ni ivana na chiza na delivery.
Lege, lege, ndalegeza.
Kwa kuna kitu naogopa ni kuandika jina God na small letters. Kivile genge inatesa. Niko na maziwa na cheza na M-Pesa. Spicy. Cheki shingo iko icy. Ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike. Kaha una pesa rudi home. Story ya kumba pombe. Manze na bo. Behind every smile kuna karo chafu. Karada ya watu. Uyu manzi amebeba masheveshe. Yani haga. Mabetete, usiku sako tupatane hapo inje. Sherehe leo lazima tupige. Spicy. Cheki shingo iko icy. Ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike.
DJ 38
Suli kuja kukunywa. Usipapase chupa. Doba izishi hapo mzini. Rudisha beat.
Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bald man to love you better, baby. Shine your head, it's a crown. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bald man to love you better, baby. She said she wanna bald man. She said she need a bald man, you know. Once you go bald, no, you don't come back. So man, a bald man can break this back. Oh, kini minywele, kila mtu anazake. Yule ana ni majaliwa. Wangapi wanazo na kichwa ni matope. Mingine nywele walinunua. So if you don't have it ready to be rasta, don't let your hair be your master. Keep it clean like a soldier. Somebody call the liar. Shine your head, it's a crown. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bald man to love you better, baby. Shine your head, it's a crown. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bald man to love you better, baby.
Me slowly, acheka cheka mwenzio. You keep me falling, mpenzi wangu. Na kwenye giza, giza totoro, wendo mwangaza wangu. Chuma wangu, wakupapasia. You know say, I love you, I love you too much, oh. Baby, you know say, I need you too much, oh.
Tumemshinda shetani baby. Tumewashinda mahasidi. Tumewashinda mahayawani.
Oh halala.
Kitanda kiwe sahani mpenzi. Nikule nikufaidi. Nichoshe niwe tabani.
Oh halala.
Mi mtoto wa udongo. Mvua siziwezi. Kile mansia na magongo. Na chechemea.
Chechemea.
Lumange tupige msondo, unirutishe. Na mini azendo ndondo, unyemelea.
Unyemelea.
Just bless my love.
Bless my baby, oh. Bless my one and all. For I am one. From the sun and the moon, midnight and the noon. Nilingi ya kipenzi changu, wasije wakanibia.
Pesa nyumba na magari mazuri, kila busara shima na hekima, utungwana na hisani. Mpende mkeo na atakupenda kweli, nani sitiri hata kwa daga na ugali. Penye furaha na mapenzi na yapo, penye mapenzi yananyoka mambo. Tena nanipenda hata kwenye ngumu hali, na mimi namdekeza kama penzi la mama kumona. Inapanda mgongoni kubembeleze ula kusema baby, you're my baby, that's why I love
you.
Ghetto, ghetto loving, eh. Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mapenzi piwa miumbwa na God mse.
Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mina kupa ghetto, ghetto loving, eh. Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mapenzi piwa miumbwa na God mse.
I will fight for you, die for you. Kila kitu nita do for you. Kosana na mbogi nita fight for you. Kila kitu nita fanya just to be
baby,
with you.
Baby, cool it down, cool it down. Hakuna chavuruguru menituli za mie. You know I love you so much. Ata mama kiku wana top. I will fight for you, die for you. Kila kitu wewe nita do for you, baby.
Unajua mini ghetto boy, na bado church boy. Na hata kuma penzi na kuanga lover boy. Ai, nitaikta jeshi utinesi, mbele ya kanisa, mbele ya wakurugenzi. Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mina kupa ghetto, ghetto loving, eh. Ghetto, ghetto, ghetto loving. Na penzi piwa nyumbwa na God mse.
Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mina kupa ghetto, ghetto loving.
J38K is brilliant for them, yeah, man.
Aya, aya. 006 Famishika tenje. Nataka ngusoti kasap. Benzi letu shere. Nisha kuja na mbogi leo tunakata. Waza kwenye baridi mama. Kupe mapenzi so mchezo. Abilo na nitega mama. Pale nikifika ghetto. Kati, katika. Nipeza kiodi songa kabisa. Gandhi, gandisha. Nipeza mikogo ntagi kwa Twitter. Ati mapenzi bila pombe. Tena tuache kunywa pombe. Mizinga zinachelewa. Akina penda ukilewa. Ati mapenzi bila pombe. Tena tuache kunywa pombe. Mizinga zinachelewa. Akina penda ukilewa.
Meshinda nikikol mbono unaninyamazia. Unajua nikifol hapo ndio nakuamilia. Mintakula jumeivo umepikwa kichef. Izo group uko ndani uko right ukile. Leta makali na ulete na jesa. Najua duchali cheki form ni kulewa. Juni roi na kafala flani wana bonga mbaya. Wakwa noi jutuko pamoja wana kama fala. Before likuwa na kushuku sijo na kudai. Kona die na unataka dudu nipigie badai.
Kati, katika. Nipeza kihodi songa kabisa. Gandhi, gandisha. Nipeza mikogo ntagi kwa Twitter. Ati mapenzi bila pombe.
Tena
tuache kunywa pombe.
mizinga zinachelewa.
Ulisikia wapi?
Akina pena ukileo.
Ulisikia wapi?
Ati mapenzi bila pombe.
Ulisikia wapi?
Tena tuache kunywa pombe.
Ulisikia wapi?
Mizinga zinachelewa.
Ulisikia wapi?
We are go, we go, all of the blessings fall on my yard. Blessings stay for my yard, And like a dad, he go be, he go see, he go feel because the blessings fall on my yard. Blessings fall on my yard,
That's why the blessings fire for all. I don't want to reason bad things no more. I don't want to go back to where I did before. Make nobody stress me, don't disturb me, cha-cha-cha. I sip my alcohol.
I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop my enjoyment. Oh.
Sindo wenye riyo. Eyo chino, do again.
ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Toka siaka nikisel toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Piga shifla zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Anza guoko toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Ini warena kuliko chalis. Gizringis tenje ukidungis. Wana try this niko za awadis. Migiringo neza nita grigadis. Sina tuki nina shapre. Nimenjavu sina time ya kuzache. Na wachukua chukua ama namble. 411 wakifutia maniple. Toka James taga na matol boy. Nimekwa riazo isha nkine na imoy. Tunaseto karima tukibakisha mangoy. Tumenga tuoriji wa menga na duma boy. Toka James taga na matol boy. Nimekwa riazo isha nkine na imoy. Tunaseto karima tukibakisha mangoy. Tumenga tuoriji wa menga na duma boy. Nasuwala niwe mating ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Toka siaka nikisel toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Piga shifla saki sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Anza music mwaka ting
ting. DJ Jazzy.
Nataka nikuche kinzo medhari angu. Nikunje kichwa hadi nivunje shingo. There's something about you.
There's something about you.
Nilikupenda tangu kitambo. Njoni show kama bado kusingo. There's something about you.
There's something about you.
Napena na vyo tenzi, napena na vyo flex. Unifanya mina slikisha. Vile mina kucheki, bonge la mtesi. Maze unanidelisha. Napena na vyo tenzi, napena na vyo flex. Unifanya mina slikisha. Vile mina kucheki, bonge la mtesi. Maze unanidelisha. So back it up. Oh baby, baby, back it up.
Soto, isiwe ndoto, jisiku moja tutakuwa tumasaka. Napenda nabo dance, napenda nabo flex, unafanya mina slikisha. Kile mina kucheki, ponge na mtesi, maze unanididisha. Napenda nabo dance, napenda nabo flex, unafanya mina slikisha. Kile mina kucheki, ponge na mtesi, maze unanididisha. So back it up.
Mukwano, kuba it's a weekend. Rotate it, so baby reset it. Jagala mind to refresh, yeah. Weekend, rotate it, so baby reset it. Jagala mind to refresh, yeah. People elevate, people concentrate, yeah. And forget the past, yeah. So baby, yeah. No, no, I am scared of a heartbreak. People elevate, people concentrate, and forget the past, yeah. Kuba it's a weekend. Rotate, so baby reset it. Jagala mind to refresh, yeah. Weekend. So baby reset it. Jagala mind to refresh, yeah. Baby, baby girl, kende samani. Wecha kumbeyo mtima.
Life is so
sana.
Kunipeti peti ulivojazia ukinisusia itanizidia nangangane asitokuachia unanipatia sambusa kajori unapenda macho yako korori shurukan kajori ucheze kuchikuchi kwenye mapori sambusa kajori unapenda macho yako korori shurukan kajori ucheze kuchikuchi kwenye mapori
Kachori, funa tango kato sinza mori Shauru, kan kachori Tucheze kuchi kuchi kwenye mabori Sambu, sa kachori Funa tango kato sinza mori Shauru, kan kachori
Yeah, shit I want you so crazy
Chunga
I wanna sing for my lady, yo Kesha wakioma tuachane, wana upaka rangi upepo Ufenkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo Asina chanya tugandane, kisha tuzidishe tempo Kila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo Na unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama Watoto wa Mombasa uko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apindui Akina kari mastorio na kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya Na ulivyo na sifa unanipa tena
Tazama mbinguni
mikono shafunga na pingu. Kibaridi uko nje kuna wingu. Mindo mwagaga macho.
Soto Mombasa uko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza viti umetenya, mpaka tembo amnidungi. Akina kari masari wana kusengenya. Na vile umasari wana kusengenya. Na vile umasari wana kusengenya.
Oh baba, oh jaja, nitakufuata nisipote. Yeah, yeah, yeah. Kwenye mabala umenipitisha, kwenye shida na njaa umenilisha. Wakitaka niende chini wanipandisha, mapenzi yako siwezi kufananisha.
Facebook and Instagram at DJ38K.
Mwaga wanjani, wanjani, sigo malaki toto, sunga kandoka uwezani, uwezani, kulia kushoto, nimeshika pakandani, pakandani, watoto viboko, na bibindo kiunoni, kiunoni.
Basi leo tambaye kwa magoti, atuchezi bedini kwa moti, mukono papa serimoti, kuchape kishoti.
Ona pombe limekolea na yumba, ba, anayumba, limekolea, anayumba, ba, ba, anayumba.
Yule pale limemlemea, anayumba, ba, ba, anayumba. Limemlemea, anayumba, ba, ba, anayumba.
Charge the gun.
Than I've ever seen. Ooh. Representing PD girl teen.
Aya.
On the scene, Buzi Genge riding. Do the right thing, check your body righty. Rock out with your fatty bam bam. Back it up, push out the bam bam. Silly steady, na back in me steady. Younger na mad ready, warazi missy Fendi. I don't know where my pen is. Hey, mina chora vas.
Mina chora vas.
Bukini to me, yo cash man. See where the reverse.
See where the
reverse.
Kali ya machizi ya mabazi ya madon. Watch us start to dance. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi. Ini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Watch us start to dance. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
Ay, 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 ay.
the other day when he muffinini. Na ukipa rara mbono usijipake vaseline. DM kila time natuma vaseline. Amini usiamini hii mark ni mini. Shida ni mimi najua uwezi shinda na mimi. Shida ni nini kwela ha wako kusini. Kaska zini kaska kuna makwela. Party for the girl dem hapa kuna msela. Chipo ame chipo chipo na kuna masala. Mashallah amebeba hadi silaha. Sina furaha amejaza kama afraha. Si malaya alianza kule ulaya.
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Watch us start to dance. Sakata rumbo siketi. 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 Sakata rumbo siketi.
Ya Michael Dudiko. Hakuna bora na safi ni makondiko. Kuna kiroma zimeshiba na mabongi toro. Washa koro ni afike kame toro. Parakasha ulenge uspana selinasu. Alipata jia miti bana akaati. Kiza sasa, rungu viu sasa. Niku Putin, apa bana kiurasha.
Ucha modo skie vivi. Ucha modo skie vivi. Ucha modo skie vivi. Vivi, vivi, pila no kivi. Ucha modo skie vivi.
Pinga, hizo maruma. Napakwa tojani na kimchuma. Odi game train, kimchina. Save for save, nata siku jujina. Kamu nyoko blind na mipenda kumimina. Kushodua madhais na direda kuhihenya. Ikisama wine, mina manisha itil. Anoliza wine, ili matizu hapiza. Ilivi, kudhidi moka. Kaka, kamidi, atataruka. Kaka, kachigiri, ewe kuthi. Kaka, kakadiri, saga maruka. Kaka,
ujomu doskie vivi. Ujomu skie vivi ujomo doskie vivi ujomo doskie vivi ujomo doskie vivi ujomo doskie vivi
DJ 38K is brilliant for them, yeah man.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfungeba, bado ni tamasha. Hata mfiche na, no katapanda. Juu yake gima ketipa, na maganja.
Bado unataka bia,
hey, nipe bia.
Bado unataka bia,
abuda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Kutenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Kizungu mingi, pombe na kizungu mingi.
Bragadocious.
Yeah, ubia na mbebe pia. Ia leo na lazima talipia. Unapika mundi pia, kwa ni ukon left pia. Mini charity, washa skia. Shaik tusi mimi, kwa ni shaik tusi pia. Jai kunya bia ukaanza kulia. Ni kama chunte kuna vitu unapitia. Mdunge za kumbili, mbili talipia.
Nani sato, ama sande. Kitu nianza kukunyo ona mande. Kila siku inokuanga shere. Imefanya mina pipi tukosane. Pombe ya kisirani. Tulikunyo tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani? Ama ni bibi ya jirani.
Bado unataka bia?
Hey, nipe bia.
Bado unataka bia?
Abuda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Kutenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fun.
Pombe na kizungu mingi.
Ilikuwa mfupi rungu ni noti. Yeni kwela sura rangi ni konki. Kifu antikiti nyuma ni sinki. Nikiki na bila ututishi. Odona yo damu imwezi. Misimu wa baridi unapenzi. Rungu kushodo kwa gozi. Kiati na mbuzi kwa Dubai. Odona yo damu imwezi. Misimu wa baridi unapenzi. Rungu kushodo kwa gozi. Kiati na mbuzi kwa Dubai.
tuko na don, hii ni mcheche to. Na hii ni banga buda uwezi kutusho kitu. KRG na mbuzi mad energy. Mbuzi choma tumechoma hadi msitu. Sipendi curfew, kau wanga few siku. Love ni blind lakini me I see you. Niko thirsty, yani niko na high Q. IQ ni high, yani yangu ni long Q. Sina shori wa town na mke ghetto. Tuenzitu wakibanja si ulenga tu. Niko na miss, I miss a mobeto. Ajai miss, si miss a ni mchezo.
Ojona yo damu imwezi. Simo baridi una mpenzi. Rungu kushodo kwa gozi. Tuketi na mbuzi kwa Dubai. Ojona yo damu imwezi. Simo baridi una mpenzi. Rungu kushodo kwa gozi. Tuketi na mbuzi kwa Dubai.
Kuna vitu mbili Mr. Share.
Nini?
Biana DM yangu. Ukiwa maji siamini tabia zangu. Chumvi ni tamu ikiwa kwa fundani. Kichecheto, mina goshodo kijani mpepeto. Rapa akibonga chafu moshe mpedeto. Misi deni unanidai siko na nipo. Nishago ngandipo, niko na kiko. Apply your pressure ifike kwa figo. Sai na watesa kwa bana shingo. Mucheza na mpesa wangu mi besti. Nina mchecheto.
Pirungu ni noti, ya ni kwela sura rangi ni konki. Kipu wanti kipi nyuma ni sinki. Ni kiki na bila ututishi. Ojona yo damu imwezi. Kuzimu wa baridi unapenzi. Kuzimu wa baridi unapenzi.
DJ Jeff. Kwa kule, nyaka nenda rungi ya zeki. Tena ni mtu wa jim jim. Shepundoli na nipa wa zim zim. Na tatu ni mchore. Ila doido tena pendeki. Amba kweli mapenzi haya na mwalimu. Wengine hata kuniona ni atimu. Hivi tuseme arangekewa. Ama nyota yake kali aranizidi. Ama mgini nimechelewa. Una wengine na mponda na mwitabidi. Ilianza kumuona mapema. Enzi za mabanda ya sinema. Alikuwa gani rafiki na wema. She's so cute. Acha wanione mshamba tu. Tutawezi kuipigia honi. Umli na honi namba tu. Inacho nyuma najifanya aoni. Kama unamjua
mtaje,
nani animjua
mtaje.
Kama unamjua
mtaje, avipe kitu akisifie.
Basi kama unamjua
mtaje.
Kama unamjua
mtaje.
Kama unamjua
mtaje, avipe kitu akisifie.
Facebook and Instagram at DJ38K.
Anaelenga kwa rula siku zote kwa patae. Mwambieni mwanangu pula mina mpenda mamae. Tena nifuni wa kuchanua utasema sama kingona. Hapo ndo nikagundua kini kiriwaliza makonda. Wadala dala dala mina shiba kula la 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 la. Anamba dala dala dala. Anaito ka ka eh. Hakika yendo kiboko yangu. Jua ikiwaka ikinyesha. Utembo na ujeshi wangu. Geti ni kwake nilikesha. Mtiani wa mapenzi kuna aliyefuzu. Sawa na unipope na useme unahuzu. Na mtu kisha penda unakuwa zuzu. Eti na wazaje kuwa mama zuzu. Kama unamjua kama unamjua kama unamjua.
Walk a many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Let this sweet happy and I'm a pitas. Oh, dogu ni misha. Show you the confirmer for your speaker. This time I call drop six for assistance. Show me the blow your mind, Afghanistan. Kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilometers. I don't come kilometers. I don't walk a many kilometers. I'm from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. No this sweet happy and no more pitas. When I come make I give you digits.
Juice.
Was the last time somebody did it like this?
Juice.
Too much I saw me bumba clappers. That's why everybody hating on me like Chris. Kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilometers.
I don't come, I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers.
People think I be journey just come. Like I just got rich, like my money just come. Send them back to where they come from. For talking like the product of a torn condom. Outside, no come from, me no care, my brother. On site, sit down for one chair, my brother. Come try, me will make it disappear, my brother. Sometimes it takes to reach here, my brother.
Kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me.
Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeani namba. Unataka mtu dark, light, tall, babe, tafuta wa babas. Una plan fita yetu kumbe uko alone. Masha ni safari mina red alone. Nada mini umoke ni kujage form. Ama labda we umoke ni kujage home. Mina ekombi siyezi onja. Ayy, nakuna yote. Nakiamua kukupatia. Ayy, chukua yote.
Byron baby.
Maisha ni yanga. Weshugulika na yako. Napendeza kwangu. Weshugulika na kwako. Misi pangungwe. Sipangungwe.
Uda sipangungwe.
Misi pangungwe. Sipangungwe. Misi pangungwe. Sipangungwe. Misi pangungwe. Sipangungwe.
Misi pangungwe. Kijana ni gwiji. Utapangaje moro na kashilingi kwa wingi. Feelings za nini mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mchini. Samahani, chai fupi mjia za maziwa na wajani. Siku subi mini chiyo mio wajagwani. Kauni juu unajifanya bombo wajagana. Nabiria na wapanga kama kango kusarani. Ama vidiki za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fiti ya di shock them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu. Weshugulika na yako. Napenda za kwangu. Weshugulika na kwako. Misi pangungwe. Sipangungwe. Misi pangungwe. Sipangungwe. Misi pangungwe. Sipangungwe. Misi pangungwe. Sipangungwe.
Ah, misi tambuimbui. Ninja na buibui. Kiona mababi mahali leta marui rui. Na mkona mashoga kibao ntaka madui dui. Saki kifisi nko bongo na saka chui chui. Kitaka mizuka, mimi ndo huka. Tena nakwara nkidara nina vikucha. Biti kitupa, shika na kupa. Na wanapena ukipapia baba bupa. Naishi mtakavi, ondoa vikwazo. Kiona na jidai jo kujikopa ndo chango. Nikishika ngiri na testa na majigambo. Junaona skizi ganji mnasafisha kwa mitamu.
Maisha ni yangu, weshi kukika na yako.
Atalemewa, akivisha anapewa. Pewa, pewa, apewa. Pewa, skonza vanya amelewa. Lewa, lewa, aizika bossi atalemewa. Mshodora bujongo joli nipea kinyambe. Na msuka kama sponyo juni limea kitambe. Linisetia ya turi kunyi manze ni jibambe. Tikwara sipanguzi manjoti joni ulambe. Na kama lisafis kametokea kijabe. Kule kadoba uchu na siko kina mgabe. Nilipata kashada na mbongi pale kwa zabe. Kondisi ya kibawa kaba mikati wabe. Nitu wabebe wanene ndo tumelande. Maspika zikiduna kubuka tuko inade. Juni kishika mic na wabamba kila pande. Jukani kutema muwaroga mwane. Akiitisha anapewa, pewa, pewa, apewa. Skonza venye amelewa, lewa, lewa. Aizika bossi atalemewa. Akiitisha anapewa, pewa, pewa, apewa, pewa. Skonza venye amelewa, lewa, lewa. Aizika bossi atalemewa.
Simsupale nipene nyeshe vile miufanya. Muanyaga mavajondo joni watoe panya. Nichapanishe kitu silejo kata itana. Niteme ninda na dumbo bado mina ikana. Tapendo kidondo salafu, luna rombo salafu. Nishike chine fubedae. Sataka haga nono kama unaga choikae. Kodisha kila mali muka piga diko leo. Skiba doka waka pinga nobu mbele joka rae. Blemu wa mashash mandom sa zote zimirae. Kanika joba tena goniko bado napiga dry. Dry.
Akiitisha anapewa. pewa, 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 pewa. Sikwanza venye amelewa, lewa, lewa. Aizika bossi atalemewa, akiitisha anapewa. Pewa, 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 pewa. Sikwanza venye amelewa, lewa, lewa. Aizika bossi atalemewa.
Akiitisha anapewa, drinks na mahewa. Waitishe na yobili wanitishe, everything on me. Leo niko na ganji, ati leo niko mafutani. Najificha shimo flani, potea kauko flani. Andama shore flani, anipe vitu flani. Nalipa kila shoti na nalipa pia na shopping. Vile na kunape, roiko na sape. Manyu pia nizegu, pewa drinks pia na nyagu. Na msuka kama sponyo juni lime ya kitambi. Kamtu ni kazuri, kame toke ya kijabe. Rangi ni ya thauka na chest na nazi. Kamanze nyuma kama zile tipu za zamane.
Akiitisha anapewa, pewa, 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 pewa. Sikwanza venye amelewa, lewa, lewa. Aizika bossi atalemewa, akiitisha anapewa, pewa, 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 pewa. Sikwanza venye amelewa, lewa, lewa. Aizika bossi atalemewa.
That's 8K.